Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe ono e jam ono e tampere korkaji hande aljumare sappo e go'o lewru juin 2014 jappo e jabbo jeego yamde ƴaɓɓuri masine ma capanɗe nayyi e joyi le studio tamani ɗo maison de la presse min goni on kumpitirta hande wiide dow walde daranide kabaru tolloyiɓe e sottuɓe bangam basiyiɓe ena holliti wiide ujunaji jetti neɗɗo e mabɓe ka garti le Mali nden o holli kamɓe ɗum kolliti fa hande ndu wiide ujunaji capantati yimɓe cotti iwde kidal yaade nokkuye goɗɗo e leygel leydi meɗen ndi basi mawɗo huɓɓi hakkude pelle emne nana kañe MAADN balɗe kuurɗe hannde nden an hande nokku biyeteɗo Anefis kañe Aguel Hokko nden no hollititde seeɗa en kolliti emne la Mursi to mubilaji kewɗi MAA ndu nangi yimɓe mabɓe sappo e go'o nden no hollititde kanko biyeteɗo Abba Alassane Abba o no kanko secrétaire général parti biyeteɗo Kodem o o wi kabaru basi o ana mawni fa Hassane an loggiɗi sinataw an hande hakkille wattane ɗum ɗo e leygal ɗo jiidal hakkunde mabɓe parti ji le parti dental parti Mali ɗi en ɗe leyɗe CDA woɗi en sappo ɗe en gaɗi ñaw ebola o en haaji muɗum en saabi de le battu capanɗe nayyi e joyogo gaɗɗo akara o en ɓe cembiniki dow hay boore jottinde leyɗe leyɗe ɗe en kala bisimilla moɗon e studio tamani imo holliti wiide nden no adadu yimɓe sottunoɓe gengaji mumen gam basiɓe ena ɓuytiɓe fasane on imo holliti du ena wiide sottuɓe so iwi kidal gam basiɓe ɗum ana yaafa e yimɓe ujunaji capantati keɗe ɗe Oumar Waygalo
avril yaade juin 2014 ɓe kolliti wiide ɗum wono yimɓele sottuɓe gengaji mumen gam basiji ɓe kolliti wiide ɗum ɓuytiki arande ɗum wonno fa yimɓe ujunaji temedere capanɗe tati e jeɗɗi joni ɗum warti fa yimɓe ujunaji temedere e noga e jeenayyi kaɓe kolliti wiide ɗum wono ko basiji ɗi puɗɗitinno lewru meha ƴaɓɓino ndu hakkunde arme Mali kañe guɓe arme gonɗe le saaha leydi meɗen ndi yimɓe kewoɓe iwi ɗum woni ley kidal to hew mabɓe foof birtuitiki ɗum woni dow galluji ɗe woɓɓe kasen ɗum gardi le ɓaleeri leydi ndi ɓe kollitiwide fa nde Bamako ɓuuri jaɓɓade ɗum woni yimɓe ɓurɓe hewde ɓe fo ɓe Bamako jaɓɓi joni ɓe jaafa yimɓe ujunaji deɓe so Bamako iwi toon ko kulikoro jaɓɓi ko ana yaafa yimɓe uynaji sappo e jeegom ko sigu jaɓɓi ko ana yaafa yimɓe uynaji jetti ɓe kollitiwide to Tumbuto yimɓele sottuɓe gam basiji ɓe ɓe jaafa yimɓele uynaji sappo e jeɗɗom to gawo to ana yaafa yimɓele uynaji sappo to kidal to ana yaafa yimɓele uynaji capantatom ɓe yimɓe fo ɓe iwri ɗum wono nokkuji to basiji ɗin godi to
nden no kamɓe tolloynoɓe hono goto e mabɓe biyeteɗo Mohamed Atté emo menaka kanko mo holliti mette makko fa samne nde mo wartunono enna iwde nokku biyeteɗo Mengese Niger nden no settike o settanike Issa Fagaba wiide omo hande omo torri fa sanne fa yetti kaddi ley hono ko warti menaka ko keɗo ɗen barke sise
minen nde min gonno yimɓe tolloyiɓe ley leydi gondi saabi basi o nde Allah e yimɓe anniyaji lobbi en jaɓɓi men kamɓe jaati dokki men transport somin birfi minaka ila nde ila men yetti minaka fa yettade hande ɗo gonɗen ɗo min ji'ayi projet fey goto kumaniɗo ɗum woni golle neɗɗaku balluɗo men tawene hon fu ana andi neɗɗo tolloyiɗo ne sa iwi suudu maɗa hunde fuu ko joppuɗa caggal ma fey hunde a tawtata mbeɗen joguino dabaji anne fuu majji joni cuuɗi amen fuu bonnama fa hande min keɓayi balli lontinowo ɗiɗo bonandaji ay min mbiɗa nodda ɗum woni projet ngaji ɗi fayottode e laamu o ɓe tinno ɓe gaɗana hono yimɓe tolloytoɓe ley leyɗe goɗɗe saabi basiɓe ɓe gaɗana ɓe hakkille
sakiraɓe tinne neldiremi hello facebook studio tamani ngo enna kala ko woni miijoji moɗon o jarama guɓe pelle murtuɓe nden non nan an matama ana gondi e jiidal aljumare hande saaha ley Mali to basi huɓɓi hakkunde majje to ene yoga e majje ɗum woni fay biyeteɗo fedde wiyetede MNLA nde kañe e wiyetede MAA nde enna nden non taƴural fuu heɓaka e adadu yalla yimɓe hono banggal heddiɓe to enna kañe e barmuɓe kala keɗoɗen barke sise
gouvernement o holliti wiide ɗum wona hunde janninde saabi eɓe gondi e bonnude aadi ɓamadi e noga e nayyi lewru me ɓamadi hakkunde gouvernement o e yimɓe tuɓeɓe MNLA fenni wi ila nde adindi ɓamade kamɓe ɓe sotayi iwde to ɓe gonno Bamako ne holliti wiide ila nde ya warta yimɓe murtuɓeɓe matande ɗum hawri e watu nde kaldal e kawral warta fa fuɗɗite ɗum woni to Algérie to e sappo e jeegon lewru juillet ndu gouvernement nodditi ɗum woni dental leyɗe aduna ɗe ɓe daro e darde mabɓe fa ɓe keɓa ɓe suura ɗum woni civil en ɓe journaliste gonnoɗo ley région ngaji ɗi o seedike o wi ɗum woni baasi gulɗo felli hakkunde MNLA e MAA o holliti wiide laji MNLA kewɗi bonna sappo e go'o neɗɗo e mabɓe woni MAA nangi fa hande kanko journaliste o holliti wiide wolde nde ana wonduno e waɗede ley nokku Anefis fayottade e Aguel Hokko
den no koli hidde ba dental partiji politique en mali en kala noddondiri jidal tutundiral hakillaaji den han ko te baaji ke laamu o watan hore mu hakille sanne kanko parti wonen no parti fu jaka holliti mi jangu mu en e do hono ko nyibinta jam e leydi meden di Oumar Waygalo o landondiri alasan abba kanko mo secrétaire général parti biete do ko dem o kede dem Oumar Waygalo
il faut changer
sina hakillaaji himbe be fu mbaylite himbe ko ke hakillaaji lobbi jeewa yalla dabreji dum woni lobbi yalla na kebe le hen yalla tiid Allah jo gondi le saha leedi meden di fu ana iwato sa jeewi dum wonono ko himbe la wobbe be landato wakkati joni ko dum wonono wiide fa yoppitere warale leedi di sa jeewi dum woni himbe la burbe hewde le saha leedi di be fu galda mabbe hakillaaji hewobe antono furdu galda mabbe hakillaaji ko be biata ko du kanyu en dun jiida dum so mi de hala wana wono bambe kaborde kaldumin don himbe be bamay kaborde dum woni jogibe hakkeji mu himbe
gofol mamali o kanyum bamino sergi hadude ndoka yimbe yaade ele damaje kangede en bamde sappo e joo lewru me yaade 23 octobre hitande kala den no gombe dawtanaki o do sergi sabi hollitama wiide en ngendi wetende samalinde en yimbe didon keddima ele damare wurjunde e dow mabbe yimbe hebe dum barmi hen hakkilaji bartaki fes leede cda o den ngam nyaw e bola o en sabi de batu horeje den batu de do leede sappo neno leede chapan tati enai batu chapan enai enjoy bo ena neno gadu akara o ena simbinike do hay boore maunde neno odo nyaw ebola neno anhan kote o masimbini du imbe ko yata e temede njeo e sapo njeo liberia la guinee kanyum e sierra leone neno holite de bete kenyi dental humanibe neno kabaru ndema le malibe ena ngono e jidal minisire yirwinere kedudu anhan kote landini e batu o ena le batu o dum ena be chelini talki seria adimeji do jial leydi e malido en barke la londiri e bokare tete ko ministre kuma ni do debale malido kede den barke
le potentiel
sembe ke leydi meden di e demal woni dum wadi so laamu o bami andiyaji fa wada demal nuygal tendiningal mbawngal laataade sababu yiriwinowo kebe leydi meden di ay menen fa men jubbina ido andiyaji bamaadi dum wadi so men gadi ngal do kawrital men kollita homo fu sembe demal ley kebe leydi meden di dum wadi so men kawrintini hono yimbe fu mbawbe wallude paadi andiyaji yubo homo fu an haani tekinde kumul fa ngal demal laato nuygal yiriwinowal kebe leydi meden
di
den no service nan nyan jaar region ngay meden hejaabe service konjo todo beddaaji nan mu'intinoje jeewdaaji beddo yi jeewe bedda hakkune sigal su kanyo heram ko wasabi an badige tilade njundi makko an ya fa e tay kilometre yi tapande nay kanye didi milioje sappo didi sefa won ko wada hen bugulankobe sigaso denno paborama hakke ngureje ko foti woni kabbe mudu ko yata e ujina temeden nay denno sikoro tamuro kanyo e hako fu an hako ate an mudu miside mabbe to en wonko ndedo ndido malli balludi nabana arsilame en lampaji bedda puddan sindede lei jokka hono dede kujala sappo e didi do poye galano fu den yafinanta golleji mabbe kewdi naftora be naftoro e lei kujala ko yafinta dum kenyan service kumani do cenam e labal ngindi segu o en yidi dabareji joy piadi tabinti nimtedi cenam hono hawjore nyamaji ndiele bonde kanyi e sennugol ndiyam iwole e humpitigol do ande kese godude beta hande jakita gol do yirwingol kebe keredun kobe eno den kebe poti nyimini rede fuddi moti ako le maire e député en tumbutu kanyi e motibe en préfet en e bale jama kewde tawamaton on jarama e hedade